Kenya na Mount Elgon. Na sisi ambao tunatoka Mount Elgon hatujawahi kuthubutu kusema sisi watu wa mlima.
Najua kuna wengine walituambia asijui tukivuza nini mlima italipuka. Mumeona ikilipuka? Tusiwe na viongozi wa kuwagawanya wa Kenya kwa misingi ya ukabila. Tusiwe na viongozi ambao wataturudisha nyuma sisi tukiangalia mbele. Next week tafadhali wekeni sherehe tayari. Next week kuanzia Wednesday, Thursday, Friday wekeni sherehe tayari. Hili liko na habari ya kutosha.
Kwa sheria wanafika tunasema status quo remains. Status quo ile iko ni kwamba the president of Kenya appointed Professor Kithure Kindiki as the deputy president. That is the status quo.